isso. Sema isso. Sema isso. Gina lá com ela com a menina.
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Come on, choir, sing.
Yesu,
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Sema Yesu, jina lako.
Yesu,
jina lako.
Jina lako ni la kuaminiwa.
Everybody call his name, sema tena
Yesu. Tunakuita we Yesu,
Yesu,
jina lako,
jina lako,
we call you Jesus,
Yesu, jina lako,
tunakuita we
Paz a saúde, Iaco. Com a saúde, Zeto.
Yesu, jina lá.
Jina lá.
Jina lá.
Jina
Yesu, yeah.
Everywhere come call the Iaco, Ju Sasa. Ju Sasa, Nyumba, Ina, Ibaria. Kwa jina la Yesu, tunaokolewa na umasikini. kwa jina la Yesu. Tunaondolewa kwenye laana kwa jina la Yesu. Yuko mtu mmoja ananielewa. Hebu taja jina la Yesu. Wacha anga hili lijae jina la Yesu. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name now. Wako watu wanafunguliwa. Walitaja jina la Bwana. Wako watu Bwana anawafungua. Alabra koria hanele la moshata. Rekororo la moshe denele voda la mahane. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. Unapolitaja jina la Yesu. Right now, right now, right now. In the name of Jesus. Kila aliyeingia yuko katika kifungo. As we mention this powerful name, unatoka katika hicho kifungo. Aradara babosha tababa kanderere babosha tena. Rapakana na babosha na mama babosha. Araboku shiane na bahane na baharisha. La babosha derere bu dina madina na babosha. By that power, every yoke is broken in the mighty name of Jesus. Ninavunja vunja kila nira katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila nira ambayo mtu mmoja amefungiwa nayo. Jioni ya leo haitakuwa ni jioni ya bure katika maisha yako. Walitaja jina la Yesu mahali ulipo. Call his name, call his name. Alabra kena la hande da ba sheta ba ba bosha. Call his name, call his name. Call his name, call his name. You come to moja pressure inamwacha. Vidonda vya tumbo vinakuacha. Wewe ambaye tumbo limefungwa. As you call that name. Arabo boshe tenelelo. Hakuna aliyewahi litaja jina lako akabaki kama alivyo. Hakuna aliyewahi litia jina lako akabaki kama alivyo. Unabadilisha historia. Unabadilisha maisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yata na manana na nesha. I feel the power. I can feel the power now. Katika jina la Yesu. Kira na babu shana babati. Ikana nere shana na babira. Let's sing it one more time.
Jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Let's sing together, sing. Ukumeka mikono yako juu miwili.
Jina lako.
We surrender only to this name. Wote kule juu inua mikono yako juu. We call his name. Come on, say. You tena call his name.
Well,
ebu kwa sauti ya juu kabisa mara ya mwisho, call his name. Jesus, 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 Jesus.
Yesu.
Praise to Jesus.